Sintambude amawanga nesisanga ebirunji Ntambude amawanga nesisanga ebirunji Sisanga ebirunji Ntambude amawanga nesisanga ebirunji Tewala kwekana Kabaka wabaka waka Oli wa manyi tata
Yesu
Yekwa mwesigwa Katusinze
Ibinya lyo
Katutende
Ibinya lyo
Oli wa manyi
Kabaka
Tawalia kwenkana
Katumweraze
Osani de Osani de tata
Ntambude amawanga nesisanga ebirunji
Ntambude amawanga nesisanga ebirunji
Ntambude amawanga nesisanga ebirunji
Ntambude amawanga nesisanga ebirunji
Oh